Abakunzi b'Amerika ndabasohoje aho muri hose, Metiene Karekezi hano i Washington, mwese kandi bahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya cyenda muri Sanga, tuganira kuri kudeta yabaye mu Rwanda ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 1973. Iyo biza kuba umuryango wa Kinyarwanda wo hambere wabyaza tunganirwa, umwana wavutse yari kwitwa Nyabyenda. Mu mibereho y'Abanyarwanda n'ahandi ku isi, hari benshi babuzwa ubuzima n'abacu no kubona umwana wabo n'umwe cyangwa bamubyara bamurere ngo bamubona kura bamubyare. Abanyarwanda batari bake ibi babinyuzemo, abandi kandi baracyabibamo. Aha ariko turavuga amateka, kimwe n'abakunda amahoro kandi bakayaharanira, radiyo ijwi rya Amerika isanga mu nzira zishoboka zo gusohoka mu bugome n'ubwijiji bwakuriye Abanyarwanda mu bihe bitandukanye n'amateka yabo, ari ukubishyira ahagaragara, kwerekana ubwe bwabyo, kwishyira amateka, kwishyira ubwicanyi cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi Abanyarwanda bagiye babona bibakorwaho cyangwa bikorwa ku babo ku bihe bitandukanye, ni ukubika intege. Umwe mu babuze umutwe wo muri kudeta yagize ati, kubwamagana mu bwicanyi ni ko guha ubuzima umwanya ubwishyi. Icyo ijwi rya Amerika risaba twumva muri uyu mwanya ni ukubitiranya ko kuvuga ukuri kw'amateka bitandukanye cyane no guteranya cyangwa se guhimba amateka, kugeza n'aho iyo yahimbwe yemezwa bayabayemo, bo ubwabo ntibahabwe umwanya wo kuyavuguruza mu mvugo igezweho yitwa gutekinika, ahubwo tubikiranye nko kubaka amahoro n'ubwiyunge risaba ko wa mugani w'Abanyarwanda uwarigaye ari buri bara aho kuribarirwa n'utarajyanye. Intego yacu rero ni uguteza imbere umuco wo kuganira, guhuza Abanyarwanda no gutanga umusanzu ku ndoto y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo. Nibyo soko y'amahoro arambye n'ituze ku mutima. Nanone turaha ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nk'uko mwakunze kubikurikira, twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta. Abo ni Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloise Simba, bombi bari bakiri ba major. Umwe mu bakiriho Colonel Bonaventure Ntibitura niwe utaritabira ibiganiro byacu, ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibyabaye babitwibwiriye. Mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda, kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana, byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitabe Imana atagira kivurira?
Ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera, hanyuma ariko uwo tukoherereje tukutera k'ingene ngo ajya kumupreba, tukutera k'ingene yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi.
Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta yibarezwe icyaha cyo kugambanira leta, urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974.
Kuko harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda
Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na leta, Nshima Barezi umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura, ubu ni Colonel uri mu zabukuru. Muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta ya Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu n'icyo zari zigamije.
Nabitumaga no muri sirote jeriteje na doa sirote yari Colonel Kanyarengwe.
Turumva umwe mu birukanywe mu mashuri ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudeta iba.
Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterimi.
Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki, cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru? Amakuru twamenye n'uko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo. Murumva uwabagemuriye akabizira.
ntabune kureka abantu mu bitwezera kandi fite uburenganzira bwo kubagaburira.
Umwe mu mpfubyi z'abanya politiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banya politiki.
Icyaha cya leta nk'uko kiba ari icyaha kiri dore sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage.
Izo nizo ngingo nkuru nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabereye mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze muri iki gihe. Urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka, rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta ya ribo: Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta, Eli Ntarikure wari umunyamabanga mukuru muri presidence, Adipe Hodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence, Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence, na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza. Ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza n'uko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho. Turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabye kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta, ari umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, urwego rukuru rwa leta, azatubonera akanya mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi. Abandi bari barapfuye mbere yuko urwo rubanza rutangira. Wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo. Wari ku Kibuye yaraje gukora iki? Arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza.
Siko harabaye urubanza kandi waregaga, ndatekereza ko yari kazaruganda niwe waregaga. Ubwo rero amaze kurega urubanza rumaze gucibwa, sinzi niba hari role administrative yari afite ku byerekeye prisonnier cyangwa no kuba
aho rero niho ubwo nyine bagiye babamo izina ryanyu riza. Ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri watekaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye, ntabwo wigeze ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe, uko bafunzwe, ntabwo wamenya aho bahambwe, bamwe uko bapfuye, ntacyo ugeze umenya.
Ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili. Nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique. Etayere si ibyo gusa, bizinde ibintu yakoraga muri sirote nta munyarwanda wundi, nta munyarwanda surtout umusivili. Rero n'abasirikare ndibwira ko ntawashoboraga kugira ikintu avuga kuri Bizinde.
Ariko wowe Bizinde avuga ko wamutegekaga, aravuga ati Zigira Nyirazo yarantegekaga ageze mu Ruhengeri sinanahageraga, niko yasize abyanditse. Avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye, avuga ati ni mu musaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese nizo mfungwa zicungire hafi perezida, agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho, hatagira n'uzapfa, azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu. Koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa, kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye.
Bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbirizi ko ari mission special, uretse ko le domaine prefet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri prefecture. Ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri prefecture, prefet atagiragaho ijambo na busa.
atangira gaho control transport atangira gaho raporo atangira gati na bacamanza abantu muri service judiciaire na bacamanza ubwo na prisonniers bien sûr inzego zose magistrature assise magistrature debout ntabwo prefere abafiteho quoi que ce soit. Bien sûr, en premier lieu, à la Sricari. En premier lieu, à la Sricari. Et à Bonga, on a un jambon préféré à Fiteco. Comme Sricari, ni à l'Aritograde, ni à l'Aricapora, ni à jambon. N'a Tedieco, n'a contrôle. C'était un domaine tout à quoi avant nos civils ont agombé kujam. Ils ont bien résisté. Na mon voisin a kubi jamo arum musiviri. Bah, na wasirikali simbizi. J'ai l'impression que na wasirikali na ça ouaja kambo bintu bien résisté. Résisté a tejé kagaho, a tejé kagaba ministre. En tout cas, après cette fois,
munyandiko Theoneste Izinde yasize haraho yavuze ngo
message gira nyirazo wari prefe ku Kibuye yajanywe mu Ruhengeri wari ministre wa interieur w'icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur général wa Sûreté Nationale ngo ushinzwe iperereza ariyo Izinde atabishaka ati zigira nyirazo ageze mu Ruhengeri niwe wishakiye Dr. Hakizimana Cyprien mbese koko uyu Dr. nime mwamurokirise wambwiye uti ndamuza ariko se wigeze ugira uruhare mu kumuhakazi hariya mu Ruhengeri
uhereye ku byo nakubwiye kuva le début urumva noneho naba naragiye kurokirita abantu bakorana nari Izinde avec icyeri privilege
ariko hari ikintu ntumva bwana zigira nyirazo kuki uvugwa muri iyi dosiye cyane kandi wowe umbwira ko arufite inshuti nyinshi z'abanyenduga ku mubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki
icyo kibazo cyawe ni très complexe mais igituma abantu bamvuga ntabwo ari nécessairement zigira nyirazo baviza régime nkuko bavuga ko bavuga Habyarimana bo ntako nshobora kumuhunga ntako nshobora ku bavuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo ubu warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda
pote zigira nyirajo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya kudeta Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana atabirimo byari byo mwumvisha ukuntu Perezida Habyarimana yasabye umusirikare w'inkura mutima nyakwigendera Colonel Eli Sagatwa kwita kuri Perezida Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika bivugwa na Sebatware Andrea wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya coup d'etat nyuma kaza kuba prefe wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba Perezida Kayibanda yimuriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 Ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitarama agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya Perezida Kayibanda none se yakoze iki mbese yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya Perezida wakuyeho Gerigori Kayibanda nuko Perezida Habyarimana yabyifashemo
murakoze cyane kuba munyakiriye munsi ya nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigeme kuko niwe wari umuganga we bajya kumurengera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanywe ko paratiko abasirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi benshi ku buryo yagombaga kwitekera bishakira inkwiye kwitekera hanyuma ariko ubutoboherereza dogiteri Akigeneye ngo ajya kumukureba dogiteri Akigeneye yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira mukozi agwese niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza ngapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha
icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nubwo yatumye feedback ubwo tuyeza nyine turashize ka bigeze gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twafashe nta decisiyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo Akigeneye yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ingenzi
hanyuma ukaba uhamya ko wabonye Perezida Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa Perezida Kayibanda
igihe twakoze inama no ku bindi bintu nyine baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga ko asa n'ufite ikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko baraporo y'izo zirizo abantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yarabaye afunze yari abyite kuko ashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye ngomba ko yari abwirizaga ko apfuye kandi ko azamubazwa
ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere
ndetse uko hari icyo byagezeho kandi mu kuko n'ubwo abantu bakora komandere memuna anga umbari tano kiti aba anga wapwa kwa kumbite kwa bidu mweva kumbite numba nabandi na kumbiana nabanya kwa na yuza ukumbia kiti na kutumi video se kani kundo mmoja ni jaza kamaruko ya fungu yuza shimeti imiti mawame ahungu na jina mkukiri yuko awanumesi wa kusima kwa wala kore ziganilo kukuki huze abantu bamenye ko byagenze no kwatabinye rwose byose ariko bashoboye kumva nyine ko uko byagenze ku izuma ubwo rero abantu ndakubwira ko batagusigira kuko ni ikiganiro cy'amateka gituma abantu bashobora kumva nyine ko ibintu bimeze n'uko byagenze barira zuma kuba ufuye ntibashobora kumuzura nabo habyarimana yarapfuye nawe ntashobora kugira icyo yakora nari nzi nde bakukavuga ntacyo ashobora kugira ibyo yakora ndongera gusubiza ko yababyumvise kuvuga ngo habyarimana rezi leta ashaka kuvuga ko ibyo duhana habyarimana mvuga ko tutagira yakoze kuvuga umuhani we sontabre kuko umuntu utari nzi nde wagiye amutwara abantu nkuko bamwe bavuga cyangwa kubona ikintu jenoside yatubwiye iyo nkuko yavuze muri kuno ngamba gufunga igihe yatangaga imboga mbari yarwanye igitarama yamaze gufunga rezinde akavuga noneho ko ari rezinde yabishe niba ari na rezinde yabishe babise arimo ubareba yagomba ibe responsable yagomba kumenya ko atareka igihugu nubwo nabo bantu bapfuye kandi ari we wabahagaritse yagomba kumenya uko bameze abamwinjye nabo yarapfuye yitabye imana nuko nyine ahubwo ndabona igitegeye yari kuba basaba imbabazi
muzehe simba ndabashimiye cyane
murakoze namwe
Washington ijwi rya Amerika
Perezida Kayibanda yabaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu Perezida Kayibanda ahabwa imbabazi ariko hari abandi benshi batamenye irengero baguye mu maboko ya leta bafunze barapfa barahambwa imiryango yabo ntiyabimenya idosiye tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitatureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise impozamarira ababuza ababo muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe mu kugisenyi hari hafungiwe Eli ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga muri kako bagendeye rimwe ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe nari izinde twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise abo rero twabonye uwabagemuriye ariko arabihanirwa afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na etat major birumvikana ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda Oui allô Oui mukomere ni muzengira umatse tuvugana
ni muzengira umatse ananiya
ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze nagira ngo tuganireho maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73 mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi nagira ngo nibo byemeye tukiganireho amakuru mfite arambwira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari ibyo nibyo koko icyo gikorwa waragikoze
cyabaye kuko icyo gihe wajorore iyo ofisi y'isomere ni yagombaga kugemurira abayirubaka politiki bari barimo
hanyuma yasanga ibyo byashize akabashya aza konseri nge ndabikoze ariko umuntu w'umwanzi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene bacu batungwa n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye unashaka yuko batungwa na za konseri
hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa
byaviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi makumyabiri
mbere uko tugera kuri ukuntu wafunzwe abo bantu wagemuriraga urabibuka
abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka abandi ntabwo mbibuka
wanyibutsamo bamwe
uwitwa Nyiribakwe hari hari na muramu wa wari perezida Kayibanda nzirage ntabwo ndinzi
yitwa Kalisa
ndetse bari bahari ntabwo nagera nimenya amazina yabo
waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi
oya ntacyo biziho rwose nagiye njyewe ngirayo mbasangayo ubwo nari nkuye muri kompanyi leta majoro i Kanombe banashagurira ku Gisenyi
hanyuma ugeze ku Gisenyi je wari officier de semaine nawe uragemura
ndi ku Gisenyi niho nagemuye
ni ukuvuga rero yuko ka militeri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi
niyo yatungaga abanyururu ba politiki bakareba n'ibishyimbo n'imitsima bihari cyo mu munyururu basanga bidahari bakabashyira za konseri
wowe se wabashyiriye konserve wabashyiriye umutsima wabashyiriye iki
njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize ubwo nagarutse mu kigo hari bagaziniye witwaga Price Indege noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve fata abasirikari bandi batanu turajyana bamutwaje tubashyirira noneho muri yo tuna witwa ngayinteranya ahasangayo niwe wagiye wandize muri leta majoro yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye ngo ndashaka yuko batungwa na za konseri nuko byagenze
none se igihano ninde wakiguhaye wahanwe na leta majoro cyangwa se wahanwe na komanda wo ku Gisenyi icyo gihe komanda yari havuga intore komanda yari nde
barihuta
none se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni Serubuga ninde waguhaye igihano
yavuye muri leta majoro icyemezo uwitwa barihuta niwe wakoze ndetse wanditse abyoza muri leta majoro itegeka yuko njye mba arete
ubwo bavuze ko bagufunze umuryango wawe wo wagumye kuba mu ku Gisenyi byagenze gute
umuryango wanjye bawuhaye imodoka kibagenza bacu igitarama bahita muhanga
bahita muhanga muze nagira ngo nkubaze bagufungiye he bagufungiye ku Gisenyi bagufungiye mu Ruhengeri
bafungiye ku Gisenyi ubwo ni mugoroba nyine banjanye ku Gisenyi hagana ku Kivu ku masaha cyenda y'ijoro haza umutegetsi w'imuzi ngo nisohoke ngeze i Kigali banjyana muri leta batware rero bambazanye n'uko byagenze bavuga uko byagenze twari dufungiye ahantu bita Rukomera bukeye batujyana muri kave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije kuko ari nijoro ryose ubwo aho ngaho i Kigali hari hari diregiteri wa pirizo w'umugome rwose arangije abagome bose babaho ku isi atwica inzara inzara neza rwose amafi agatuma umutwe bamwe basanze barakakaye barapfuye ni kuko nyine hari umufisiye umajoro wari umujyanama ngo wa perezida w'umugiraneza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa pirizo nasohora abantu yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazisura kwiya uwo majoro naramumenye rwose mukanya ndamukubwira ariko arakagira imana yitwaga benda
aha ndamubona
benda sabe ni umugiraneza cyane
yego
ategeka umudiregiteri wa pirizo ngo yaje gutekesha amata nuko batekesha amata barazana nk'umuntu faro kumbura umunwa nakamuhisha ikiyiko eh kuko nta nabashobora kwibumbura umunwa ahaci iminsi nikeya hari bivuye ku ubumajoro ibwo bagasiyo yo kujya mu ruhengeri muri special kigeze muri special ubwo se twafashwe neza cyane twafashwe neza cyane aratugaburiraga njyewe ngira n'amahirwe bose imana twari turi kumwe bamfungira mu kaco ka banda muri shefu yasanze yanditse hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twari turatwazanye bari hasi njyewe na nibwo bagiye muri etaje hejuru ni njyewe nageze imana nageze kwa banda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga
uyitwaga ndi umudiregiteri urabagaburiraga
Sembagare
biranshimije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu
yabengiriye neza rwose nakwiye kite yagiriye neza
hari abandi banyapolitiki wasanze aho muri special wibuka
abo twasiri kumwe ndabibuka bamwe uwitwa bitorwa
muri prison special yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe
nahamaze kuko ikintu ntabwo nahasinze cyane ubwo nahamaze nk'umwaka n'igishahari
hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere
bajyanye kuburana bari biri batuyumvira bamaye gitwari mu Ruhengeri ingeze Kigali inkuru Kigali ingeze igitaramo iwacu
iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu usanga warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe
usanga barandenganyije kuko ntabwo nari kureka abantu ngo bishwe n'inzara kandi ifite uburenganzira bwo kubagaburira
wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo nibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye
ndabashimiye narangiye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje ko bari mu ishyirahamwe ryitwaga Comité du Salut Public bari bagizwe hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana abatutsi abandi baricwa Ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta yagiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Dizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 73 aratangira atubwira uko byari bimeze nyamirambo kuri uwo munsi
Jena Afrika yaranze mwefi na Roma ngo kayibana do bare mikuru ampana ngo engeno Oko timu bleu dans le programme n'était pas prévu ce vengeur général lui dit va-t'en le peuple n'a plus besoin de toi c'était moi Hakizimana Alphonse
ah ni wabwiye kayibanda gugenda abaturage ntibakigushaka
ntabwo ariko nabuze ariko Jeune Afrique ne ko yavuze Jeune cause de révérence ni excellence monsieur le président nawe ko koronago Nawe bari bazi ko ahubwo nani nshinzwe security ntabwo bari bazi ko ndagera imbere baje kumva tanyuma
wowe ko wari uhibereye nyibwirira wowe ibyo wakoze n'impamvu wabikoze
yewe impamvu nabikoze nangiye kubwira Kayibanda ko njyewe nari naraye ndwanye n'uwitwa Ministre Minani Froduwari Ministre Minani Froduwari yari ashinzwe itangazamakuru na tourisme ariko bivuga ngo abanyaruhengeri ngo ni ibicucu ngo ni ibikiga ngo ni ibicucu bukubikira muri ropi muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga rupishi noneho umukomiseri wari uhari witwaga munyaruhango ubuka mu ruhengeri nawe wo kuri janza araza arambata abesha ministre ko mfunze ariko ye nandi w'inyamirambo aranjana ati ija mu rugo utagaruka mu mutwe nugaruka mu mugi ndagushira muri kazi nkabwo bukeye mbona ngo timbure bamona kandi mu birori byo kwizihiza ubukuru n'ibihumbi na gatatu
ariko muzehe Hakizimana hari ikintu ntarimo numva wowe waraye ukubise minisitiri
Minani namukubise
Minani waramukubise ndabyumva umaze kumukubita ntibagufunga no kuvuga ariko ko mwarimufatanje mwarimuhuje
Wiwi mukora bodiyo
mwarafatanyaga mwarimuhuje
none
hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori
njya mu birori nk'abantu
ujya mu birori nk'abandi ariko uhageze nabwo uteza akaduruvayo
nabwo Kayibanda ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge nameze nk'uje ko gusongereza
si nkubahuke kubera ko ukuze ibyo bintu wakoraga ninde waba ubigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane
nabitumagwa muri sirote jeriteje na dwa sirote yari koloneli Kanyarengwe
Kanyarengwe niwakubwiraga ngo ubikore
Kanyarengwe niko ari umunyejanja ari umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa na rizinde nyuma
ni ukuvuga rero Kanyarengwe niwakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya
ruwiri mesite emwanya gise
noneho ubwo urashaka kumbwira njye kugusubiza inyuma gatoya urashaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya kudeta byo mu mashuri nimwe bwo mwabikoraga
nitwe nubwo njyewe diplome ya wasenke nari mfunze
none se kudeta imaze kuba bahise bagufungura sibyo bagufunguye bagushinze akahe kazi
bansubije muri sirute deriteri yari rizinde teoneste komanda noneho ewe nkaba obulige yo kuraporuta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri leta nsha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali
kudeta yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata gerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga
bamwe hari igihe babafataga bakavuga ngo bagiye gufungirwa mu ruhengeri bakabazanaho
ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande
boku benshi baguye mu majyaruguru ntibabazanaga benshi mu ruhengeri cyangwa ku gisenyi bakabakireta nabi bakagira batya tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba burengero Simoni
n'abasembagari mwarakoranaga
none sembagarigiriaembagarikwakoranye
none si wowe iyo ubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabagara perezidansi Kamena byabagara perezidansi none bikaba egizekite
amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusurimo
ariko se muzehe Hakizimana urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
nasi perezida wa repubulika abwiye Jegiteje na Dwasirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogonga
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
oya ahubwo nicyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidanti noneho wabundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe buprofite tuswe la misiyo bone de la perezidansi
Ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko bimo birandusha kugira ngo mbyumve kubera ko bizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu ari we wabishe
bizinde nyuma yewe bizinde nyuma we ntaguzi ko yaje gufungwa
ndabizi
nuri ko muvuna nyambo dona nge ireto munku unate mneze maisha ensemble abimana nawe irete sije bonwe mwari kapiteni ngeri yetu na doze twara
none se wamenya umuntu muri presidence watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira rizinde
iyi misiyo kije ya presidence ikazi kagira kwa directeur general yo directeur general doit exécuter directeur general nawe rero akaja parmi ses subalternes ne ati mukore gutyo
ninde muntu wibuka rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu hari amazina amwe mfite hano ushatse naguha amazina amwe ukambwira niba uyibuka
ntawo ababibuka sonde directeur de prison
ariko nkaba ba ruribikiye babasoma babizimana ba sendegeya bakarinda bantu bankundiye babutsitsi
nabo rero bari hejuru yacu
uwo butsitsi uramuzi
ndamuzi nyine muri shiruti yewe ahubwo yambaje nuwitwa uwari ofisiye ngai nteranye
hari na ngai nteranya
nandi kurota
oya ntabwo uri murota
ahubwo siroke bita abakozi benshi ku buryo namwe ahubwo mwahuye mukanekana mwese mukora muri serivisi imwe mutaziranye
none uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki
bujizi
butitsi Alphonse butitsi
nayagendaga nyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kubwira surveillance de prison ngo ndashaka kuyu munyururu umutegetsi w'umuyobozi w'ejo akamukwima
donc mwaragendaga mukajya muri prison mukakuwo mushaka bakamubaha
anakonyo nima kwi legisiye de prison
komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu
niko biseruka biseruka urumva ari mu rwego rwanjye rero
oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo
biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine nawe yarabugaga rikijana
yafatanyaga nande kubera ko bizinde hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga ibyo bintu wigeze ubimenya yuko
Serubuga cyo kirohoze Serubuga uje kubera ko iretesheje cy'amajoro
iya chef d'état major adjoint chef d'état major wungirije Habyarimana
Serubuga bari bameze nabo nk'abaperezida hari n'ibyo bakoraga ndetse Habyarimana atazi bibi
hari ibintu bibi bakoraga Habyarimana atabizi ni kuvuze
sage pour de france
muzehe Hakizimana nagira ngo nongere umbabarire ngo usubize inyuma gatoya wari uvuze ngo ba Serubuga hari ibintu bakoraga Habyarimana atabizi akabimenya nyuma
akabimenya nyuma nyine
ibyo bintu ni nk'ibiki se mpa nk'urugero
neza ubu la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu
ari Serubuga uyitanze
bikaba mu gisirikare kanono ukamenya iteka ryose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisivi
Hakizimana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye kure senyeri bugarde toujours bon travail
Washington ijwi rya Amerika
uyari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika imusanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza munyamagana mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyizimuzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mu ishuri ry'igitwe mu cyahoze ari prefecture Gitarama uhitwa Imuhanga yari rukanywe ahunga igihugu arigaraminuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Les récits du drame rwandais amateka y'amarurerwa yagwiririye u Rwanda kazi neza ku Ijwi ry'Amerika waruhibereye nabivugaga mu kanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze
ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu ntibuka kandi ka gisakabaye nk'imbaro muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu by'abaga Burundi ubwicanyi bw'abaga Burundi icyo gihe twari n'abanza ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba Abatutsi noneho bagenda bavuga ngo Abahutu barapfaye noneho abanyeshuri bakikiriza kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye kumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda dusanga hari umwuka mubi uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refetwari tubona lisite y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri buri mwaka kuva hejuru kugera hasi ibyo gihe rero mu wa kabiri turagenda nta muntu wavuga ko ari waturiye u Rwanda icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga i Nyanza kugira ngo subire iwacu ku Mayaga ubwo ariko ntabwo twatinze twahise dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha abiri haguma ubuzima bwabwe ntibumubaze
ariko se mbere yuko ukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande ni direkiteri w'ishuri abwiraga ngo mugende ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu musohoke abo ni bande
hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri ntabwo byari sinye amariste kuri buri shuri bayagiraga paro de la fabetike donc nta ni byari anonyme icyo gihe ndibuka muri amasaha abiri twahise nge n'undi mugabo n'undi musore twiganaga tujya kwa direkiteri kuko yahise atubwira ngo baze baduhe amafaranga yacu tugende noneho turamubaza tutese mutwirukani iki twakoze iki umunyamerika agira iso ndareba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba turamubaza tutese twebwe ko turi abana yari afite imyaka 15 na mugenzi wanjye nanze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe none kuri ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamerera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda igihembwe nuko twavuye aho abajya ku Kibuye bafata imodoka igenda ajya ku Buhanda abandi bajya i Gitarama abandi nuko dutandukana dutyo twongeye guhura
wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze ari nde utungwa agatoki udahereye cyane ku bya Hakizimana avuze n'uwavuze wowe wasanze ari nde koko
ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe muri 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri hari ibintu byakorwaga bitavugwa nyabire byo kwirukana abakozi ba leta kwirukana abanyeshuri byose byakorwaga dufashwano ni Kesho je mujitabo kuko ntari narabona ubuhamya navugaga ko ari siroti yabikoraga nyuma yaho bitabo byinshi byarasohotse bibyerekana nizo nubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta bikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho bakanyarengwe baburegeya yaboneje kujya gutegeka amashuri bagaruka banza nyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kenyo irenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwari buvuyeho Kayibanda yananiwe kushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye nkuhanga indari radeli muri 63 inyenzi ziteye abo bari imbere basigaye ba Bwanakweri ba Bandazaro ba Rwagasana bari barajouer le jeu politique bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose aricya abakiri iwanza muri 65 paritipari mu rutegi ya pariti uniki na porosoma abo tose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka bo muri noro nambonye umutwe wabaye premier perezida noneho batangira gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo muri 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko ziriya z'imvururu nyumvise na témoignage ya André Sebatware wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atakibasha guhagarika imvururu
ariko niba bwarananiwe bwarananijwe
uko nkeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte arrive yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye ngiye mbona ahubwo kibi cyane ni uko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari ni nkabo babi iyo nise pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterimine urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego nawe ubwe yateze kubera ko yaza kuba yararespekite constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora ku deta biyende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimite ku bantu bose
mwarimu Joseph Semujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze
Washington Ijwi ry'Amerika
abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa amaherere bakorerwa iyicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta yisimbuye amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi ni umunyamategeko ariko akaba n'impfubyi inkurikizi za kudeta Jean-Claude Hodadi kaze neza ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanone Venuste kutuhikaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa
none biriya byabaye
amategeko abivugaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira
ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetail kuko ari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetail ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjiye mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detail muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije
ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya Perezida Habyarimana icyo cyaha yarakemera ivugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu maboko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha
ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dorode sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo
hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho hashyizwe imibiri y'ababyeyi banyu niki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze
twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese aba yumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwaba babyeyi nta buri wese arakihugiyeho uwo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntabwo dufite rero organization yatuma tuvuga ngo tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya yazabigira umuhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite
Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye cyane Ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereze aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu
ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganza mu Nyamagana wafashije kugitegura mbashimiye mwese kuba mwumva Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venuste Ishimimana murakarama